deadwop.com.
XYZ. Ubani uthonza intambo enje manje hayibo. Wazedlalisa kwaJayipa simthinte manje. One up as my tati hustle.
Hey, bangbuza 21 yemibuzo. Bangazon, kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikuye. Obangene intwana yamishona kubo. Ngoba laba abazazi bafunane. Abazazi bafunane. Abazazi bafunane. Abazazi bafunane. Abazazi bafunane. Abazazi bafunane. Abazazi bafunani,
funa uthando olumali. 21 question, nina nemibuzo. Bano bayibheki, lebhifu ngibona ibutho. Benithing newo, kanti nzela ilutho. Ngimalela ndaba, tjela sifezebo. Basanda masitaba, basandi masibamba. Bagwala masipapa, basinikeza induku mashayana. Siyacela siyapapa, nisinikeza uthando masithanda. Nyambona siyakhanka, sasivala indlala emakhasana. Kuvuma balosimsa, kuvume nendlozwisa. Le ngoma yengozisa, nje hlampani ungayisusisa. Bengibona nginyonisa, sengale ngizokokhoza umfana. Bengabi yinkosi, thwanisengkantaka ngoshuni.
Bambuza 21 yemibuzo. Bangazoni, kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikuyo. Obangene intwana yamishona kubo. Ngoba laba abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane. Funa uthando olumali.
Afrika ngemalini kwenyakazi umzazila namini. Namhlanje nginamalini. Bangumele siyibale banamalini. Mahithi nginamaningi. Inkabi nekoti yinyamani. Man bosa ni na money, au gato nango na ni na mali. Kare banga tula baipi, kajula ngare banga ti. Batreba batreba baiti, kanta gango suni ganti. Hinka bi mai konya naifi, hindu geza kanda naifi. Usuni wenka busu indi, sauta ba wafunyo naizi. Bangbiza nge spukbu, bela nge zameli bubu. Ezamile tuktu, kega bang tanda we zumbu. Sakena babelo moj, kabine hasa wafugito. Sakala bakalumon, bakichimi vene bakaluglo. Basandi bonge, batasi onema. Soili masonge, jima sizinga. We can't give up now, soi pushangenga. Chalo ya nzima, chalo ya senda.
Bambuza 21 yemibuzo. Bangazoni, kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikuyo. Obangene intwana yamishona kubo. Ngoba laba abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane. Funa uthando olumali.
Fedwap.com.
Abazazi bafunane.